Yeah, JT.
Download
it from niggas in trouble, every course.
Just turn it up a little bit.
Zakusi apende nga wachoka kala festival. Ivo veo amba zafichita festival. Anifuna gulu awana festival. Afunza komanda wa mu intercity cityvo. Nenze kumanyo peza anasi ya bola. He alie mu balloon. Siwa mazipompa kuli inenga balloon. Nili na kakiwi nza kupolisha we baboon. Nuku pesa mutu kwa tijua ya musaloon. Nso vele peli mitia unipaseko distance. Gemu ni school ya kuloma muli. Diva my sisters busy making wish. Cause in me they see stars. Ahedi mulemba finishi filindi. Peleka ukochi wewe yanji na mpindi. Rico I'm sick tumila Dr. Dre. Yashani mushanga ncha eko tu dress. Ukamba pama kwacha kazi choka. Ngalulimi ya galu ikambela njota. Die get out kumula offense chosa. Vote na get out. Bafuna kunugwila nga muzungu bola bet. Ni mazi beta po funza gelo wanga high bet. Yeah if the flow is winning yanzi kani kape. Tulibe meaning inga juice more top. But sobe la focus in so sini gonna sober. Ona mwewa vanila nga hoba na de hoka. Drifting up a pit hit the lady bo hoka. Sunga ningene kwa ti baba mani wea Mr. Line. Wakemba fish mwala imba kuna tia kumaini. Tuzi ngansele tumarapa toko holo tubwele. Teni nitukwana ni performa na mik mili iwo ukalu. Vela shala mwana tienda ukawa wawa wache pesa shala mwana. Yelo wako afuno endako na ine kwa tini nkoli. Sivinga chitike kwa ti biba wa sister I'm sorry. Halo 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 time up golo kopa tulu. Ulikumbuyo kwa tipagi kuli mwana wa skulu. Uganza popenda bwela nkuchi seko. Nilimonga impa ni mangena holo wako makuchi seko. Nilikumwezi ukali mfest floor. Hey ya pa findeko. Nina life ya kwa mwamba nga ninkala pa mountain. Dino top scholar mula liga ukali kudia benji. Hey muanda ten vani konka ati izi wika saina. Mafanzi wa shusha jen wa slimu saina. I think nina badwa na vau kwa tinjala kutu kumo. Machik ni mahala so nza chitako matu kumo. Heta ni bagi mchivemba ni fiola. Ni mawezi nga mutu nga player po edia bola. Ha ha izi wika. Dada Street.
No doubt.
Turn up music after.
Downloaded from ilovezedmusic.com.